Kakai Kilonzo, litushauri tufuate nyayo we. Kakai Kilonzo, litushauri tufuate nyayo we. Mawaidha yako yaliunganisha wananchi wote. Mawaidha yako yali